ebido amama onye m ga-akọsara amama onye m ga-akasị ma obi bụ gị mama amama onye m ga-agaje amama ote m si ekele gị amama onye m ga-ezi m ụzọ ma ọ bụ gị mama. Yeah, 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 ma ọ bụ gị mama.